ke sa bua ya ka maabane ga ke tlitlanya ke tsaletse mono ga ke tshwane le gatlana ja taung ga re batho le ba motshwaneng thamo le molebe marudi a tsenye tladi a tlatsane mogolo letsoko ga re ka metlha tladi ipheta ka gona go bolaya ntse yo le mašwa mapagamo le seka tlhatlhogo mongobelo le metlo ko godimo le mo mpeng o tswa kapa o tswa go bona setori jana le rona re go bitsa setori le morwaro re go bitsa mosetsanyana sentle segagogao kwana o matlhoma hebidi o e re itse o le mošwao le phepa o ntse o fifatsa sefatlhogo o etsa maru ya tlhakanye le pula e tshwana ka mante o ka gautsa motho phekwanto a kile a tshubelonageng ya tuma go lelatla mmaa go utlwala kwa kgoti le ko manameng ya ga tere ka a tsama mokaikae makgobakanye kwana a phutha ditšhaba o phuthile makgadi le maboka jana batho re mokawana ga re kgomagaetse tshwana ditsese mmala motho o ka nna a letshatlha nka e gana ka bosetlha bosetlha a tsa motho mmele e nka e tsaya letlhaba ka botlhaba go tlhalela motho go tlhaba